tusobera temulina mitwalo na ebye mulya bibimbya mapipa kwanza wetulire mukama bwatu koye tokoli makakambe mwe mulya ne mwera bilano munye wamwe omuntu atalina chewebika nonyo angokira ko muwendule mbutukera ndigi kwanza mama kwata kunyowatea nange birowozo byansuka konze kanywe mufune mugutwanye bwera tukera byoto byabuzike muchipo chokulima tugezo muweba kana yecha abagaka mwalinge amuhomera akasoroke kwanga mama chochitufu ebayo mwavu anyomwe ngere yegokera nanywa nenge yona abakozi ngoro obambi mubasosola utusosola tebatu wagala atulaba bule batusosola Omwavu bamusosola tebatuagala tebatuagala batulaba bule batusosola sitakutama tebatulaba mukamutu ngoli mwavu bakusosola tebatuagala tebatuagala batulaba bule batusosola sitakutama tebatulaba mukamutu omwavu bamusosola tebatuagala tebatuagala batulaba bule batusosola Tulaba mukamutu, ngoli mwavu bakusosola.